yande joyno wittodi emin tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou janganta on ndere ko e kibaruji men ni lawol joɗɗinagol nder région mo Tillabéri ko haɗata ano yiilaki motoji noon ni waddi haalaji kewɗi caka ɓiɓɓe wuroɓe noon ni ɓe fi o ƴeewi ɗum waɗi ni hano ɓiɓɓe wuroɓe ɓen ɓe kokki bawɗo hunduko maɓɓe ɗo ko ƴewata fi o hitande duɓa ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko timmi noon ni hano ko watta ni mbiyen ni hano baroɓe hiite noon nane soogeji kaɓɓini ɓe indirte e sapet pompier noon ɓe kolli wiide ha kiika ɓe keɓi hano murseleji kewɗi noonni koɓe noddete ɗo ko ƴewata fi bonondaji noonni ko ɓurta kanƴi 1500 hande yewtere men pindinol yaratamin noon ni Mali gawo noon ni ɗum ɗo himɓe perowɓe noon ni sukaɓe ummatore dilloɓe leyɗe mum eno jaaha leyɗe yaasi noon ni torraji e ko nandi e mum ko wonno fotta ɗum woni to komi onana pittol haalaji nder kibaruji men min jaaha maraɗi ni wuuro maraɗi durwo hano durwoɓe sappo kan hoddi ɓe liɓaka noon ni nder hano durwo gaɗago subaka o noon ni ɗum ɗo waɗini hannden tati e lewru janvier hitane duɓa ɗiɗi e nogayi noon ni nder leydi hano doso kan woodi hano durwoɓe noon ni ɓe liɓaka sannegal kamɓen tato hoddaniɓe ñeme ɗiɗo région mo Agadez Tawa Tillabéri Zender e maraɗi fuu no woodi goto goto noon ni ɓe liɓaka dey leydi di fa kay hitane hikka de ɓe ittama nder tekol takubaki gam ba goto hoddaki mo liɓaka enei balɗe tati ni ko lawol hano kaɗowol noon yiilaki popporoje nder région mo Tillabéri joɗɗina noy fi o wontiri far ɓangguere ɓiɓɓe wuroɓeɓen waɗini hano ɓiɓɓe wuroɓeɓen ɓe kolli hano jaadi min saɗarmaji ɗiɓe gon ɓe ki'a hano ko watti wakkati koɓe waɗɓe potta wakkati on ɗon ni Abdoulahi Mamoudou waddanimin koɓe kaali
se gonga lawol ko ƴagol ngol woɗay fey seeɗa gam iɗum ɗon nawnami sanne kabu kabu gaɗanmi miɗo woodi deki o balɗe tati gammi komi hokkay ceede guineji li o mi wonni miɗo yiilo nder wuuro noon gam Allah ɓe pitanomin dabere hakkeji amin ya koƴama ɓeɓe jiiɗi ɓe mbiya min golla ñalawma tomin gollu nder jemma on wallay du ndeɓe kinnaki fuuna dewle woɓɓe ƴuw ɗum du hagaki
komi eela woni jan heɓo nokku fuu nder leydi kabiya jeeyami yaha wartaji am fuu hanne e koyɗe mi waɗi ɗum ndenne e ɗum tampini ko lawol haɗude motoje singe dow ko yaawi neɗɗo yaha warta fowta ko moto wala himɓe no ɗonno torro sanne
gaɗa ɓe gaɗino hano murtere gam wuroji gonta soññu ko hooreɓe pelle jinganoje hano ɓe Tillabéri waɗi nonni dow laabi dena ko joɗɗinaɗi nder cakkantarage ɗen iɓe cini yarugo durwo maɓɓe yeeso jaabo mo alzuma hano imero hano jokkiɗo e hoorejo fedde den o fantini jaadi min Abdoulahi Mamoudou
le cadre a juré de travail
dental pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi aadake gollude hano ko darta dow filla laabi leydi caggal ñalawma momin itti to hunde fuu soñu on min tokkititto e durwi ɗiɗde heɓa fi gurna amin bayle keɓe nder mum saabe majjum min noddan hokkoɓe habaruji wurtinde ɗerewol asawe nayyi lewru wiide gomnanti komin jiiɗe mum jonɗo waɗanami laabi heɓude ko yirdam e fa hande gomnanti durwida e cuuɗol ceede ko heɓaka e gonga e rafi gollirde gongaku gam kanƴum watta ko wakkati gon sukaɓe ɓe murta
pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ni no woni no wara koyɗe e durwogoɓe gatta wakkati warde wakkati illa wakkati ni ko hooreɓe maɓɓe faddano nder durwogoɓe gaɗuno noonni hitane dow ɗiɗi e sappo e jettiɗo ko ƴewata fi hano loi de finance ko ete noonni hano woɓɓe ɗo maɓɓama nder maɓɓe noon non ɗo cuuɗi habaruji gon maɓɓama nder habaru mo fedde leydi amérique ballowo dow johol yeeso heɓe noonni iasd noonni hano fantini hara ko ƴewata fi o no wontirno noonni wakkati on ɗon ni Rahilatu Soumana waddanimin faama
nder duuɓi 2018 ardiɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi nogay e jeego ardiɓe murtaki wiide jamrayi laabi kawjiɗi filla kawrol arzuku nangama nder hisabu mo fedde leydi amérique holli ko dewtere laamu leydi hokki lawol pelle jinganoje hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kawra wadde murtaki bako iɓe tokkiti ŋerɗinanede yaade to gomnanti pelle ɗen du no mbawi yarde boytali muɗum to cuuɗi saria amma ɓe gala iɓe tikkinkini e wadde dum yeruno fedde leydi amerik den wiri faande de pelle wonbe no durwide do filla kawral jawdi arzu ko gollirtedo ko dubu jinaay didi e sappo e jeetati e laabi goddi wadi ko yaadu yeso heba farngurnda bibbe leydi faande fedde leydi amerik den holli wiide ko burtaaki ki pelle de wadi hakkilo ummingo chaka bibbe leydi filla durwo pelle den do der dubu jinaaji didi e sappo e jeetati baale fu wonnata e der mun
hitane dum idi e sappo e genay kabini be hano indirtebe sapeur pompier nonni hano kebana faabaaji ko be jobe gado nonni har ko ciwata hano laabi ujinaaji jeddi e kima jeego e chapande joy e nayi kambe e paabi himbe der jaajirka leddi Niger dey ujinaaji joy e kima didi e chapande joy e jeetati fu der gallu nyamay non dum dode ni e wama duudal majji fu hano bonondaaji laabi no deyno e pantini ni bonondaaji laabi di hano hitane hikkade nonni duuday yotti hitane dum idi e sappo e jeetay no tokku no colonel Sid di Mohamed Horejo hano kabini be pabotobe fantini jadimi Rafikatu Attaher.
Nous avons 7654
min limti burtaki sarusi amin o burtakiji ujunaji keme jeddi e keme jeegom e woygu e nay de redu leedi Niger fu do der hubere nyemay sarusuji amin di burtake kile ko watta kile ujunaji joy e keme didi e woygu e jeetati dun du har ko darata bonondaji lawol tan dun sudanaki du himbe ko leedi meden di dermu bonondaji lore do fi yaha wartaji himbe aremu eno duudi sanni dudal bonondaji di fudu himbe e yebare mu e goni dalila majji himbe do tanta ko labi kawjo todi silla awjaaki himbe munyono dirta ko wawi acceta oto yawta wakkati fu himbe no tawa der habbitari labi dinduni no paadi boda rawani de en dari buri bononda amma hikka dudal labi din fu mojjinama dundu sabi ko bonondaji di duda hikka do der kubeje meden
comment baisser le taux d'accident en zone urbaine
min jahan leydi Agadez ni dimma ceede gattateede gollirde ko hitaane dum idi nogay nonni horebe maire mairie on nonni mo commune Agadez nonni ummake ceede sefa millionji kema jeetati e chapande jeena e go'o der majjani hano ko hida gam gollirde nonni gollegi dibe gatti yeso nonni kan woni millionji kema jeetati e chapande jeetati der golleji commune on nonni ko be haaja delle no handi bawde sowe gam hano yottingo adiji mabbe dibe cini wadde nonni don do wakkati won don ni har ko ceewata Bokari mamma nonni o holli wiide hano ko ƴewata portal gal be gaddi nyande mawne o holli jaadimin Moussa mamman
ce projet de budget 2020 c'est l'heure
dimma ceede kawrotede gollire hikka ummake ceede sefa millionji keme jeetati e lasoji nay e sappo e go'o millionji keme jeetati e lasoji nay kandu hida ko watta golle kewde den fu dundu sabi ko himbe no kaani tarsino gada no watte fu ceede de kebo der golle de min ardini hitane hikkade no tawa filla laabal singude sigilaji ko watta ceede der leydi hawju are kawtaade lobbu kan fu e filla dena ku himbe he are mu gada kulle de fu min yewtinto ko haani moƴƴine fondite fu sigila tefol ceede gollirteede hitaane hikkade du no haani singo non dow laabi bawɗi gaɗi ceede ɗe kawru ɗum du gam heɓude ko moƴƴina fi burna
himɓe
min jurnoto ni wuro doso batu joɗa kalem mo hitaane de ni ko horeɓe sarusi hawjine e filla janginol mabɓe e ko nandi ni kawri nder wuro doso nonni iɓe ƴeewa laabi lobbi ɗiɓe kanɓe joɗɗina ko watta jandeji ɗi yaha yeeso nani ko ministre kawjiɗo e jandeji ɗi Dawda Mamadou Marté fantini o wi fi o no won no yaare yeeso ko watta dabareji lobbi heɓe nonni Awusu Abdourahmane ko waddi
miɗen deki gite dow filla cukaɓe ɓe tawaka hande nder jande lokkol ko watta burnam mabɓe e filla mabɓe o fu moƴƴi ɗum du sabi ko miɗen tawa nder teykaki ƴeewo no waɗe fu ko mosola saɗormaji mabɓe heɓake misare har ekkintinol mabɓe jande e bindi nder ɗemle mabɓe ko watta kamɓe du ɓe keɓanoɓe nafolu sarusuji ministére jandeji pamari no tittinkini ko watta sigila keso jandeji leydi singake no woɗiri sigila jandeji o du kan hawjoto filla janginol cukaɓe e mawɓe ɗum hoya amma de himɓe tittinkinake mosola on heɓoto denne miɗo watta daane he himɓe fu ummo daro tarsino ko watta yaadu yeeso heɓo nder sigila o leydi nafu
Oumar Sissoko ambalo ni kan woni horejo leydi keso mo Guinée Bissau ni jamaku mo o heɓi nder cuɓaki leydi hano lawol ɗiɗaɓol noon ni ko waɗa to ardi e daaɗe capanɗe joyi e tati noon ni do bi'en ni hano jaaɗi kon eɓe tefiɗi noon ni indirteɗo Domingos Simo Pererey mo o tefiɗi noon ni hano keɓuɗo capanɗe nayi e jeego o dow herme leydi Guine ni no leydi famarni noon ni nder leyɗe men yannaangi wonduni hano kerol e leydi Sénégal e Guinée Conakry hano keɓuni hoore mum noon ni hitaande 1994 noon ni gaɗa konu hano hoƴunu wakkati hoorejo leydi mo o lonti kan woni José Mario Vaz noon ni ardiɗo leydi din illa hitaande 2014 hanko wari nder cuɓaki hano gaɗaki illa lawol analol gol noon ni ko waɗa 24 lewru novembre nayaɓo
nder galluñemen
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birningawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
hande ni yettoɓe pindinol mon hokkatana seeda hano keɓɓaɗo noon dow fi sukaɓe ummatole dilloɓe leyɗe mum en no jaaha leyɗe yaasi ɓi leydi Guine hano soƴƴi toƴƴiɗaɗo hano hantorde lewru octobre noon ni hitaane 2019 leydi Algérie o fayi o wartira leydi Mali wuuro gaawo kanko e himɓe 25 noon ni jaadira makko noon ni wakkati on ɗon ni jaadi min Alassane Kouzi Mohamed noon ni o tawiɓe to nokkure toɓe wernete noon ni ittanaɓe hano himɓe dilloɓe noon ni fedde diray noon ni diray ben wuuro gaawo jeego e lewru novembre hitaane 2019 nani ko o waddi
dow cukaɓe ummatore ummotoɓe leyɗe mum en no jaaha leyɗe tubakoɓe laso e jeego o riwaɓe ton leydi Algérie laso tan kewti gaawo nder laso warɓe ɓen no tawa Omar Bello Diallo suka ummatore leydi La Guinée gon nani ceeɗaku makko gu o waɗani studio kala ngu
lebbi tati ni komiɗo dow lawol mi wardi gaawo tokkirmi Bamako ni Tombutu ko natumi Algérie mi torrake sanne dow lawol ngam no woodi koko seruɓe wonɓe dow lawol jaɓoɓe ceede dillaamɓe leyɗe
ceede ɗuɗɗe jaɓete ɗon
buuɗi 3,000 joɓumi ko natumi Algérie no woodi wiyoɓe min gadda 3,000 laso
nde on ngalaɗe ɗume gaɗete ɗon
nda wiya wala ceede kay ɓe dilla yoppudema ngam ɓe jartama wala ceede
awƴotoɓe ɓen na koko seriɓe ɓen gatta on kulle ɗe fuu
kokseruɓe e hoƴoɓe min no yahra ɓen fuu no mbiita ngam kamɓe jartamin fa ina fara hedde kerol ɗon ɓe joppamin ɗon dum murtuɓe tawa ɗon
kalasu oye burtiɗa lokkol ko dilloyɗa
mi wurta kina classe terminal se worre pilimi talkuru bakka woɗi saroɓe anno talkaɓe ngam mi heɓa ittudeɓe nder talka ko waɗi ko dillumi filowade ko waɗi gartumɓe coƴƴitan noon ngam ɓe jiɗa mi golla filade ceede nder leydi maɓɓe ley to gollanmi ɗon ɓe tawi kan mi wurta kina sodoyde nyamdu ko ɓe nangi kan wattude nder loore soƴƴitide
iri gale gatta toon
manevraku gaɗannomi ley nokku to ñiɓete koɓe coƴƴiti kan warde yoofa ley tenere ɓe kokki kan bidoji ɗiɗi ndiyam e wiide laawol ngol se on tokkingol say ley mali e koyɗe
e koyɗe biyaɗon jahu
e koyɗe ya ngam tomin gaɗi sa'a woni min ƴarake kerol aranol ngol to wiite Abel Khalil komin jotti ɗon dottijo gon faabi min hokkimin nyamdu min dilloy a karil natude nder tesilit to croix rouge mali tawa min koƴa ɗon nder lore picop min laso waddede gaawo tomin jaɓɓita fadde moye non fuu no hoota wuuro
mon
joni de on korrama gale gatton
ngam mi gonnoɗo miɗo janga seni mi hooti mi soƴƴititto lokkole mi yamiran du bandiraɓe am se mi hooti wiideɓe koɓe acca dilludu ngam laawol ngol woɗa jonɗo
ɗon min dernata on habaruji men e fulfulde seyde lamɗo holli min jango e faɓɓi jango jaɓɓito ɗon an ummatore ano habaruji maɓɓe noon ni kirten to jam hirti